baby, nimekuzoea. Naomba tusiachane milele, nkuite darling. Monday to Monday, body to body, forever be by my side, my side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima unasinzima. Jua kwangu ni wewe, kwangu ni wewe.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu, unagonga tu tu tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
Ongeza tena isha kutunuku, sisi kuwache mesumu. Na wakanga sumu, wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumola. I love the way you killin' me, 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 killin' me with the love.
Unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu, unagonga tu tu tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
Vicky Bunn.